wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeedka ayaa si rasmi ah andaha furtay ololaha horumarinta walbarashada gabdho oo ee madalaha xoojiyo wa kornalanka qaado wa walbarashada gabdho kaasoo ee midaasanadle ololuhun ya sanadkun qayb ka ee barnaamijka GPE loo hormariyo iskuulada walbarashada ee gaarkan ee gabdho sidoo kale la ku kordhiyo wa tirada gabdho hanbahayeen xarumo walbarashada Ankorintii waliba dafur koolala hormarinta walbarashada gabdho ku hadalaya kooxumid ee gudiyada kaamamka iyo magmahadnaagi wasaaradda walbarashada koonfur galbeed
wasaaradda waxbarashada haytii hidaa tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed maadaama ay kumada way gelintaas way baa ku faa'iideysiina gabdhiyal gabdhiyal kasoo haddu kumada secondary ee dowladda fadhiisini oo imtixaanka ka baasto gabadha IDB kormari kormari 2 iskool kormari 2 ka noola haddii gabdho kale dheegahayaan awa ba kumid ee gabdhoon yar ka dad ADB ku soo intii si saas amal siin dadalna oo daasi moojin koos degdeg siin gelin oo secretary eegaadka siin fadhiisan sanadka daatare oo macna laani musu maasqaan si gabartan ee gabdhoglimada ambaasan iyo aan baasa doona
maxamed aadan jamacale bt oo kumid ee holwadeenada wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaali yeesheegi muhiimada in la to walbarashada gabdho waliba uu sa gabdho uu sa ka dhirgiriyay walbarashada waliba uu sadilmaama iyo garab istaagnaado doonta wasaaradda walbarashada gabdho siyo walbarashada
geeg geefaylo waybaana ka faylata geeg ibraahim taageeray walbarashada la ka taageerayo sababta lan ka taageerayo waybaata hal gabar oo walbarati qoysku dhan ama deegaan walbarad iyo lamidata qoyskina anfaas hooy walbarati unagii kishe oo walqalada iyo ku saxaas iyo mutaalamad way mustaqbalka kulli waybaana gadaas ay dhaqtar wabana gadaas ee qof kumbiyuutarka sawo maana ay tiishiga naga korto duuriya nagadaas wabana gadaas farsamee qaan macallinka nagadaas dhaqtar nagadaan ay shay oo qof bini aadan in qof dalanka talgali iyo barnaamijta in aan train galay talgal marka asaasa ating obese iskoolka markii furow wayba la faday in oo maana sanadkii hor ardaydi dhakadaasi oo gabdho ahaayeen tir ku sareeyta ama ku badan in la helo taasna wayba la kideeray waayay gelin oo deegaanka lansuubi oo ee inisin iskoolkii kooytaan walbartaan ahayaa ha ku qayb gali barnaamijku iyona ogaadaan sababta lan sheenow wayba jartay waqti oo bilaabmayta la eraw aad walba ma barado korto idiroog aan jeerinin dib balku gudubi geega anjeerada aada dubaasa nabiga calayhi salaatu wasalaam nan ku qiimo badnaay malaayna wayba caawey jiray qoyska aawkana aada kaalmaya saas dartay ardayda oo bilaantin way laandiray iskoolaadka laandiray idii halgabar roogda wala diray tiishan roogda shantaba wala diray waxbarashada wayba waa meel raysan iyaalka yaryar wayba anfacaase mustaqbal iyo danba wasaaradda waxbarashada wayba ballanqaaday walbarasho oo beeslaane uniform licensee IDBC the boss iyo nankaseede wayba la weelay dibro oo yaryar oo wala baro fasal koowaad in macnaha la xaqalqaali shantan isagoo iskool kadaas wayba la faday ardaydi kale oo macnaha markaas walbarasho deerti ani isin sheegdan oo ertan walbarashadu wayba ku qiimo badanta dahab iyo buur walkubiin oo dahab ayaa ku qiimo badanta sababtoo ah mustaqbalka dhanka toose